Tajizana mulove kubaniwe baby. Watajizani saniwe baby.
That boy from Ntungama. Maybe not Uganda. Remix.
Kamwe nukwe muganda. Nyewe ni wate bidil wangu. Kandi kwa bagulio mushango. Kunsinga kuwa no mushango. Baby Mazima necho china kwa zile. Baby kunsinga nyenkanu. Bitiwe nicho chiwantu zile. Kukani we. Mazimilo kwa tiyungwe na nukumaja. Otejuka iwande vile. Nkiwe tinkawani we. Nyamba teba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika. Chinyika yoko tao bagambire. Baby anje ni webi huili. Nkaka nuko kusamu na mbune we. Sana cha mama we. Bile kota se sana wile wawe. Mama Nyamba teba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika. Chinyika yoko tao bagambire.
Mwe ganje ni wewe kwa jilinga mwe kwa mwe nga mkanda. Yawe ni wati vili wangu. Andi kwa wako ya mshango. Kwa nsinga kwa no mshango. Ajini risky la hai baby never take over. Fall in love baby jini game over. Lolilwe na kula wayo kira ni neighbor baby. Nga shasha u. Na mwen baby fall in love as a mistake. Like betting a high stake. I fell in love as a mistake. Oh baby, baby, you do that.
Kakomuna funa kulu diga. Okuna rwanda kaswazi diga. Hai love nyo wekande mama. Mama, mama, ay.
Love kamaruai. Ngembozi za maruai. Okunokushubirwa. Love kamaruai, okunokushubirwa. Love
it. Kinkaka nuka kusamu na mfuni we. Sana cha mama. Sana wile wawe. Mama Nyamba leba nguko kwa kureta. Kukuleba wena mpulila kachinika. Chinyika yoko tao bakambire. Mwevi anje ni wewe kwine.
Ajini risky la hai baby never take over. Fall in love baby jini game over. Lolilwe na kula wayo kira ni neighbor baby. Nga shasha u. Na mwen baby fall in love as a mistake. Like betting a high stake. I fell in love as a mistake. Oh baby, baby, you do that.
Mazimilo kwa tiyungwe na nukumaja. Otejuka iwande vile. Nkiwe tinkawani we. Nyamba teba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika. Chinyika yoko tao bagambire. Baby anje ni webi huili. Nkaka nuka kusamu na mbune we. Sana cha mama we. Yoko tao bakambire. Mwevi anje ni wewe wile.